kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa salama folakka jalqabe angasa sadit metrobandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jalqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kanen filan erradevin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumro saganta kenya takkanwolin turtan isnafera am gara qopitanu tcein
midanyata bifa gargar sangara etiopia ti ergamu wara ergame fim brada kabu ise dimota birof ola jirajechun dabanni misoma idil adunya kan united states usaid midanyata gargar sangara etiopia ti ergu dabu isa beksise dubbi himan dabaticha kamisa harra ipsa nairobi kenya ti basanin dabanni isani motuma etiopia wali nakaratti wali galani fi midanya ta gargar sa garasitti ergamu kayo ergame fin alatti olera jadan united states biya gargar sa namoma gudda etiopia afkenni tutawu kan ere ipsichi namonni million digdama oltan sababo ta gogin safi walwaran sakaba biya tikesa turen gargar sa midanya ta akabar badanis himera gargar si midanya ta kun gare etiopia ti ergamu kan abatef umnonni warana nyataf olfachu isa fakkate Reuters odefachu isa gabasera gama motumma Ethiopia raste kan humna warana ra dimma kanarratti hanga ammat wanti jadame hinjiru dubbi himan dabata misoma idela dunya kan United States hojimata hala gargar sibiyetti kesetrap samu irratti amanta akkum argannen debisne gargar samidanyata ergu niegalla jalan haluma wal fakkatun dabata motumoto gamto manit sagantanya ta dunya jadar berra kase midan gargar sa gar Ethiopia ergu dabu beksisunisa niadatama
ministrin haja ala United States Anthony Blinken gtasani ministre haja ala Ethiopia bodemeka makonnin walin Saudi Arabia imota Ethiopia ke sejiran ratti marita sasaniru
ministri haja ala United States hala biyonni ISS balle surratti walon hojjechuf kanjadu ratti yaif Saudi Arabia riyadit kanargaman maddit ministere haja alafi ittiana mumme ministere Ethiopia obbo demaka mukonnin walin mariyataniru marisani kanratti sojir olma wali galte warana kaaba Ethiopia dabu dubbataniru Blinken motuman Ethiopia qoranno warra midanyata bifa gargarsan ergame wan himmallef olchan ratti tasifamu gargaru dinqisifatani qorannichan bodas warra hoji akasiratti bobbaanif ittigafatamu man akajiratu jadaniru Anthony Blinken fi demaka mukonnin imota mirgana mo malita tigray dabalate demsa ceum sahaqa hoji rejru fi imota jequm sotananno amara ke safi kan oromia akatti furun danda amurattis mariyataniru
motumma Ethiopia forana bilisumma oromo gidduti marin naga kajal qabame ture taus qamolein laman torbandar be kana marin marsalam mafa ammaf karorfame injiru jechun ibsani turan gamabratin jiratonni nanno oromia bakkawon garagararra sagale america dubise qamota laman gidduti walitti buinsi hammacha demu dubatan imma kanarrat akka ilalcha sani nuuf kennan sahidamto persisa sansi lama Gutama Daniel University Finfinne Salomon Abarra University Amborra Dubiste Gabasa Kanattanuk Indesitetti Kuno
Marin Naga Marsajal Qaba Motuma Ethiopia fi Warana Bilisuma Oromo Giddutti Ebile 17 Barakuma Lamaf 15 Biye Tanzania Odola Zanzibar Tigegefa Mature Tumura Musa Hordofudan Nanno Oromia Iddo Addadda Kesatti Wal Waransi Motuma fi Warana Bilisuma Oromo Daranjime Ettufira Jachun Kutalen Hawasa Addadda Ibsajrum Qamole Laman Rayu Amatti Mari Marsalam Mafa Egaluf Qoppi Jruvi Waye Mari Kana Ilal Sudan Wanti Daga Majru Hinjrum Marin Marsajal Qaba Egal mun rakkona geenyana nichaake sejir nifoyye sejirani lamile heddun itti abdata akaturan ibsaturun sani niyadatama ammatti marin kun marsaan itti aanu jalqabamuu dhabuu fi walitti bu'iinsi cimee itti fufuunammoo yaaddoo uummatatti uumee akka jirutu dhagahamaa jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise barsiisaa fi barataan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee Guutamaa Daani'eel yeroo ibsan.
Yeroo baay'ee amma mariin jalqabamee yeroo dhuma sana hin xumuramu. Darbee immoo addunyaa siyaasaa keessatti wanti mul'atu hin jira. Amma tokko dirree waraanaa irratti wanti godhamu marii irratti dhiibbaa hin uuma jedhamee yaaliin gogodhaman jiraachuu danda'u jechuudha. Bargeening paawarii kee dabaluudhaaf jechuudha. Jechuun fuulii rakkoon dhiyeenya kana mul'ate mariin kun kufee nuun jechisiisu jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan ammas gara mariitti yoon deebi'amu ta'e rakkoo biraa dhaluu danda'a. Dhimma kanarratti immoo dabalataa wanti jechuu qabnu rakkoon kun deemee uummata Oromootiif dagaagamuu danda'a. Yoo haala kanaan kufuuf jechuudha. Garuu akkan siin jedhe sana bargeeningiidhaaf wanta godhamu yoo ta'e ammas gara mariitiin furamuudhaaf carraan hin jira jedhee yaada. Waraana gara kaabaatii ture irratti si olaalte raawundii tokkoffaadhaan miti kan inni goolabame yeroo fudhateera. Garuu sanarraa immoo adda ta'uu qabaa waan hin jedhuun qabaa mariin amma godhamaa jiru. Marichi uummata Oromoo giddu galeessa godhatee godhamuu qabaa. Dirree waraana irratti walmoodhaan marii kana fiixaan baasne jedhanii yaaduunis jiraachuu qaba. Maaliif akka uummata Oromootti arra qofatu hin ta'in boris waliin uummata jiraatu waan ta'eef short termiin aangoo siyaasaaf jecha waraanaan dubbii kana nan xumuraa jedhanii yaaduun bor uummati kun walii wajjin waan jiraatuuf sanallee ilaalcha keessa galchuun dirqamadha.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa mariin erga eegalameen booda walitti bu'iinsi kun itti fufuu ilaalchisee yaada kennaniin.
Waraanni gaggeeffamu qaama lamaan gidduutti cimu baay'ee cimuu danda'a. Kana jechuun maaliti baargeening paawer yookiin immoo digiriitti wal falmuu yookiin immoo ulaagaa xiqqeessuu uumamuu danda'a jechuudha. Ji'a tokko yookiin immoo ji'a lamaaf baay'ee cimuu danda'a wanti baramuu qabu. Kuni maaliti qaami lamaanuu bargaining power isaa yookiin tuttu dandeettii ittiin qaama tokko amansiisu militari viktiriisa yookiin immoo tumna waraatti walitti galchanii gara marsaa lammaffaatti ta'uu danda'a. Kanaaf wal ilaalchisee waan danda'e malee wanti kana booda mariin nageenyaa yaadamu mariin nageenyaa baloonii cufamee jedhamu gonkumaa yaadamu. Biyyuma kamittu haa ta'u inni qaami wal waan tokko yeroo waraansaan eerachuu danda'a.
Gabaabaatiin torban darbe keessa dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Aalam ibsa torbanii kennan irratti marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen erga marsaan jalqabaa xumurameen asitti wanni haaraan eegalame akka hin jirre eeruudhaan yeroo mariin jalqabu mootummaan kan ifa godhu ta'uu ibsanii jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun dafee eegalamuu hafuun miidhaa hin qabu jechuun kan gaafataman barataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Guutamaa Daani'eel yeroo deebii kennan.
Waan nama yaachisuudha qaamoleen inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo amma tokko marii kanatti akka deebi'aniif warri dhiibbaa gochuu danda'a dhiibbaa gochuu qabu jedhee yaala. Turuu hin qabu ammayyuu taana wanta taa'aa jiru kana keessatti uummata nagaatu miidhama waan ta'eef mariin ittaan itti deebi'amuu qaba jedhee yaada. Kanammoo dhiibbaan godhamuu qabaa jedhee yaada qaamotiin inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo irraa.
Qeeqa mariin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegale iftoomina hin qabu jechuun qaamota adda addaarraa ka'aniifis deebii kennaniiru.
Yeroo baay'ee garuu amma marii biyyoota gidduutti gaggeeffamu marii biyya keessaa miti naan siin jiru. Yeroo baay'ee nyaa dippiloomaasii keessatti negoosheeshiniin yeroo mariin gaggeeffamu sana uummataaf ifa hin godhamu dhoksaadhaan godhama. Maaliif seete kuni dhiibbaan barbaachifne qaamota marii sana gaggeessan irratti akka hin uumneef jecha mariin gara jalqabaa godhamu yeroo baay'ee uummataaf ifa hin godhamu.
Hayyoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa bakka qaamni walabaa fi sadaffaa jirutti waliin mari'achuuf qabu ilaalsee dhiyeessaa ture mootummaan fudhatee mariin marsaa jalqabaa eegalamuun tarkaanfii tokko jechuun ibsaniiru. Qaamni lachuu marii uummata Oromoo giddugaleessa taasifate gaggeessuu akka qaban hayyoonni kunneen ibsuudhaan mariin itti aanu hatattamaan akka eegalamu qabus gaafataniiru. Dhimma marii marsaa itti aanu ilaalchuudhaan tibbana. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti faallaa oduu odeeffamaa jiruun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jirus ta'ee karoorfame hin jiru jedhan. Mariin marsaa lammaffaa hanga ammaatti qophaa'u baatus wallabdee karaa nagaadhaan furuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti marii taasifamu kamuu hatattamaan ni beeksisna jedhan. Gama biraatiin walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa keessatti itti fufee jirurraan kan keenya namoota gargaarsa namoomaa naannoo sanatti barbaadan bira gahuu hin dandeenye jechuun tibbana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa baasee. baaseen ereture namoon kuma dibbasaddeetii fi kuma shantamii sagal sababa walitti bu'iinsa kanaan qeesaan irraa buqqaan balaa nageenyaaf saaxilamu akkasumas tajaajila hawaasummaa fi namummaa akka hin arganne beekameera jechuun ibsasaa keessatti ereera dhaabbanni kun. Mariin qaamolee lamaan gidduutti eegalee 7-1 Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo walii galtee irra hin geenye xumuramuunsaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru. Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'u yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Barataa Hamarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame bishooftuu Finfinnee keessatti guddate waggaa 4 dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa bira as gara Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalanneetu dubbise.
Dargaggoo Hamarsan
Faasikaa Baqqalaa gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoon. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhufte barumsa jalqabde rakkoo guddaa kan sitti ture maayin?
Afaan biyya kanaa wallaaluu kooti jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaa dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture.
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaa si barsiisan, waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu, itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu, hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
What it looks like to be a leader.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru?
No, I was the only student and
lakki mana barnootaa koo qofa keessa otoo hin taane konyaalee magaalaan keessa jiraadhuna keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
To attend the military academy in the district over 10 years.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka ati milkooftu kan si gargaare maali?
The major 3 things that were helping me, I would say, was my faith.
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu. Amantii koo, maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'ee akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadde hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu barbaadde?
It's always been my plan to be in medical field.
Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Orthopedic surgeon ka doktora cabalafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraayi abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin si guddise harmee keeti maal jechuun ni barbaadda?
To my mom, I want to say.
Harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si galata. Sin jaalladhas.
I want to say I love you to her too.
Abbaa keetiin waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Even though we were not able to contact face to face, he was able to
yen qama wal birajirachu banneyu bilbilan najejebe sature yero wa barbaru nan bilbilaf yero ndumana gargaru dafyala baye nabba ko yada ijollumma ko tikase ofretta manta ke sakotta kan qabadu cerraqa ture wante baye ngalete fadda damati sasanaf kuno je sawana argina tifakkata akka banko natu bon wochu dandaw ko tif nan gammada kana qalas nan bon sajede yada nan jalladan nan galate faddas
I believe it's paying back and I'm glad I made him proud and
harmen dargaggo hamerson ad anania mammo maqanil masani marsu sajedu raka dufe tawibsani el misani gara barnota warana tik ajelunsa yo sa yaddesete gafata mania kaziran
li fidi sang awunture akkafidin sanake setinuram nisbahi alanture yeruti yadi adsailali fidi saga fambaru ansu fidi sarabanye dabachu barbanne umasanat timir isakgo barbad sanake samal fakkadru barbadu gafanagalu anistolin jede sanasin turika yunsa daru halagafilalu injeriona sachike sutisinamike kanpejra tre alu tokotokon jijira madeni adisa sana ananis gafanu bachisa demo anisratu wali gale
mana barunsa ole yeromana tigalu demsa barnota sake setti baye qayabata ittifulet fate ojjeta malif qabti nargete baye guddal
ayin qayabata yeroyun qabo sembeta dura sembeta guddal le mana barumsawa nabdaadda kiswa baye ratti hirmata wante if baye bijira barumsakofamti wontani kisutin jumani injro samun sakwan kisitnafqabo number badan ture ala kisadirbinu addaadan samun sakhatam barbadan ture kanasnenjel qabo sanmenjel qabo ጋፈዋን ዳዳኪ ሰገሉ ባይን ገመደን ትረነት ይቶላን ኢንፊጋ ኩባሚላን ጠበታ ካልከኒ ሁገለስ ያሲያ ሰዓት ያርገትቲ እንቆት ወንት ጉዳና ናፊ ሚልካይነ ሳይ ዶኒ ዴሙ ፍሰን አርገቹ ሳዳናፍ
አባንሳ ቢየጅሩ ከነከሰቲ ሚልካይነ ከነ አርገቹ ዋን ጉዳድ ሃዶሊ አከከሰኒ ኢጆሌ ጉድሳ ጅረኒ ማልጎርስቱ
namni kam iyyuu biyya kana dhufe ijoollee guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'u nan argasanasi aannan caakuu fakkeenyaaf gaafanni dhufe haala gaarii keessa teessumni xiqqoowwan kus ta'eemti akshilii garuu baay'ee ulfaataa sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessa hin ture kan hin jiraadhe garuu waaqayyoo nu gargaareera mucaakuutti haala bakki kana jiru nan himan ture. gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaattiin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sana ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin waliin galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyuu isaa qofaa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti meetani kan hin manaatiin gadi baase jalqabatu inni manaan ba'ine jechuudha yeroo mana barumsaa deemee deemutti mucaan isuman itti me kan inni dhufee deenatti muusa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kanaa ta'u ijoolleen qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee isaaniitti himutu irra jira jedhee yaada gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'uurraa mana keessaa dhaga'anii yoo gadi ba'anii dhaga'anii gurra isaanii haaraan ta'u bakki yoo dhaga'an garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaana manaa sana maqaanii susan ani itti meeni kan hin baase gadi mucaakoo akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti miteni kan jiran dhaga'anis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan siif jireenya keetti siin taane akka ijoollee keerratti ittiin fufneef ittiin usura jira biyyi kun si balleessus danda'a yoo namantaa ittis immootti jijjiiramtu dandeessa biyya bareedaadha kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha haala bakkee utuu hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuutu irra jira dursee jedhe sana mana kanuma hin dabarsa.
Addaanaaniyaa maammo gaaffii keenyaaf deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee gala.
mootummaan keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka kaanaadaa jarmanii yuunaayitid isteetsiif biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise waliigalteen kun lammiiwwan keeniyaa biyyattiidha ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisutti kafuulleeffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammad Yuusuf mitukuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 17,500 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Nami baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaa fi biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliya Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waajinkuun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is why I decided to go to Saudi somewhere far from my country to just look for at least a good
Kenya keessatti hojii gaarii argachuun dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Rogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettootaa eegsisuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobi keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed to the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fayyis Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Dawaan argadhu, sa'aatii boqonnaan qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'een qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warru mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Sirni gaggeessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1970 waraana Itiyoophiyaan Kaarramaarraatti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa bahan ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaay Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Barakudu sagal torbatama warana itiyo Somalia rat hojigo tumma hojje chudan Ethiopian ak injifanno argattu kanta san shalaka basha Ali Barki sirni awal chasani hatra rahwata miram. Ali Barki dalatani umuri wagga torbatami lamat ebila digdemi saddet barakuma lamaf kureshanit addunya kanarra duambu kotanirum. Barakudu sagal jatim sagalit yeroka lati bahabi yettitin Somaliat weta ziyad bari angu kabatan Somalia gudditti hundesuf biyota ollar rat illo lalapsan wamichak ollana motumma Ethiopia taasit agawudan dre waranat na motaka lati bahabi yettitin imalan kesa shalak abasha Ali Barki adda drunumadan magansani wamamam. Ali Barki urjilola bahaj jedamun beka mujadu namun etriyenyan wahesani bekan. Akasena jrenyasani rat ipsamit shalak abasha Ali Barki abbasan ni obbo barki tuccofi haada isaani adde amina ayyanarra wata wajji saddeet bar 1948 gudina wallaggalita anaweegitti dalatan namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Ali Barki inna dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokkon hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii bombi dan nama gugube waade iriwo saka kamachi se gubu bichawdon tane mo ake gubu mayabate woruma tanki kana waranu tanki ma woruma tiratto jetto jetalum sawajin to woruma atira trai ukas wadini mo nama buji ala ko safati ken kune nagara dunya takka wata drati na kune ode fawu nam do goto ko nawde su ino jetam maliki tanki marfi kaba tanki matragesi kaba amsa kaligari kaba amma tana kessa utali dake ajaja sani ajise shofirani achofireni guru da men mata saratti rasasa itti kabe o fena magise tanki ebise simane boji Ali Barki tanki marike yerani afana maratin kan imani fana
ajajan shantama brano amares namota yadanuf kenen kessa tokoda
Ali Barki batam yemigram tasato ለጦር ሜዳ ብቻ የተፈጠረ ለጅግነት የተፈጠረ ሀገሩን የሚወድ በኢትዮጵያ ጉዳይ በምንም አይነት ታሪክ እንቅልፍ የማይወስደው
አሊ በርኪ ነመጎቱማ አዳፉ መሜዳ ነመደንዴቲ ፎጉማ ወራና ቀፉ ነመብየሳፍ ቻለል አዳቀውደ ዋይ ኢትዮጵያ ፍቁና ይንገቡ ወሶዱ ኩብሰቱለ ዋይ ኢትዮጵያ ነመጭን ከማትረ ነማዳቲ አሊ በርኪ ወራና ሶማሊያን ከለቲ ባህን ኢትዮጵያ ረት በንት የቆለቹዳፍ ዋምቸሙቱ ማን ኢትዮጵያ ታይሰፍለቹን ለእንጂ ሰኔ ለእንጂ ጀሰዲን ቦድ ገረድሬ ወራና ሰኑን እንጂፈኖ ጎታ ነመገል መይስሰ እንጂፈኖ አዶዋ ለመፋ ቢፈፈካቱን ሆጂቡን ሳውጀቴ ከሱማ ድሬ ወራና ከሰት ወንቲ አሊ በርኪ አደታሲስ ሁንዱምቱ ቆዳፊ በከትሪ ሬ ወራኑ ቀባ ገሩ አሊ በርኪን አደ ወራና ዲን ንጅረ ጀደም ይሁንደት በዴዴ ሜውራና ነመ ኡጉማ ወራና አዳ ቀዋንቴፍ ከና ድንግሲ ፈተም ቀባ አሊን አደወራና ከለቲ ባይረቲ ኡርጂ ወራና ተ እንጅፈኖ ለካዋሚን ኡምኒ ሄዱ ነመገል መይስሰዳ
ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ ብርማዱማ ኢትዮጵያ ቲክሱፊ ገቲ ከፈለኒስ ጅሩፊ ከበጀጎታ ፍመል ጅራቻ ሐሉቡን ሳኒ ደርበ ጀቹን ሐለ ኢሳን ኬሰትራን ሄሪያን ሳኒ አጅጃንባ በቀለበላይ እብሰኒ ጅሩም
Ali Barkin bantna bochi su fi wanti anana kessa ko na tukuma fakkate akka oji sati bitti kun gota shi kunu sun bektu gota shi imberesit gota shi imberesit gota kana fakkatu oto guyyadan oji guyyaw jetu oto kunu si adda adda ya chu fi tirajiru oto manni bilisa kinamu fi rajiru oto bilisani wan barri kutatu wangu atu oto wachuni rajiru wanti umachuni fi rajiru oto gumata miti umachuna afu oto hitamu inno gasa gali dami ani gara gafu ni ami hitame achi dabaye jisimmo tafu la gadari jadamu dirre san jadamu tida chay gali nama jitta manu na namu tamana jara namu tamana jara tanif oto nishani lapi sati baati sanati nishani sa gubbalati bulukkuti to wato to akabatu oto belawu hamma guyar la fakatabut tiyiti sadi garasata to batu tiyiti sanakabati tiyiti sanati bakkati yalamu dagami hospital namna kamsi su dagami yalatu nargadin we kalatu nabochi sa Ali Barki
ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ እንጅፈኑ ካራ መራረት ሴና ጎቱማ እሳን ደለገኒን ቢየቲን ብርመዱማን ሺካ በጀሜ ከንጀደን ህሪዮንሳኒ ገሩ ረሳሰ ድሬ ወራናት ኢየሮሰነት ቴሩኩተማን ወሶቃ መሳኒ ኬሳ ሂምባፈን ልቡንሳኒ ደርቤ ጀቹዳን ኤፕሱም ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ አባ ጆሌ ኢረሰዲፊ ዱርበሸኒ ተኡሳኒ ሴና ጅሬኝሳኒ ኬሰት ኤራሜራም ሃቶ መሌ ረከተኒፊ ጅሬኝም መሌፍ ጅራታ ልቡንሳኒ ከንደርቤ ወቶ መነኬ ስጅራተን ሊሌ አከሂን ቀምነቱ ኤራሜም ገባዝ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ገልገሌ ኬሳሰ አለማ ፎለካ ጀልቀቤ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታብ ድልበት ሳተላይቲ ዳን ሰገንታ ደበርሱ ከነራ አስረትራ ወታ ከንስንኬሱ ሜሴ አንቱ ጆቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ብላ